bambi otasobola mu manyi ogenda kufuna ebisinga.
Bobango yamba nasubiranga amagoba okujjako emikisa gya Mukama egy'ekyama y'empeera yokka.
Ate omukono gwo ogwa ddyo kye gukoze ogwa kkono tegumanyanga. Yamba, yamba kasiise,
yamba,
yamba muntu muno, yamba otasobola mu akwetaaga.
Yamba
muyambe ne kyonna ky'olina bambi otasobola.
Yamba,
yamba muntu muno.